Esongole cha KCCH Samba Zee hevi gambi wanti enteka teka ya cha yukuleta basi za masanyalaze mchivuga Kampala egenda kuongeza, egenda kubira kebi sali vientambula mu Kampala ukweyo ngera nge gamanti chino sichi tufu na katono wabade hayugira kweliwa na mauli lorwale senkuru wechi tongole chine cha KCCH ya Sharifabu Zechi adegeze zantiwa na Kampala baadeyo ni vemulugu nyaku nteka teke nunga banji balo zanti ogoli yao ategenda kubira kebi sali vientambula ntambulo kweyongera wabula akakasiza nti enteekateeka eno egendereddwamu kwanguya byantambula mu kibuga Kampala asonga ate era atubulidde ne ku nsonga yaabo abali mu mulimu gw'entambula eno eya bbaasi ssaako ne takisi abalowooza nti obaolyawo bbaasi zino ez'amasannyalaze zandibaviirako ate okufiirwa emirimu gyabwe onategeezezza nti byonna ebigenda mu maaso mu kaseera kano bakyagezesa bugezesa era ategeezezza nti enteekateeka eno bwenaaba yakwanjulwa bajja kujanjula nga bamaze okugirungamya bulungi wamu n'abo abali mu mulimu gw'ebyentambula wano mu kibuga Kampala.
Singa basi zino nakufuna birowoozo abo bwe bagenda okusaabaza abalala bennyini abali mu transport system period yeno batuwa birowoozo ne wennyini we zitambulira tuli mu kufuna birowoozo mbawadde ekyokulabirako kife twali tulowooza aba basi baali baatugamba nti buli musaabaza ajja kubeera ne kaadi eyo nga ATM bw'ebeera asobole okusasula omwezi then ayongereko ng'omwezi kukozeeki naye mu nnaku zino entono bannakampala bagambye nedda kisingako okusasulira ku mobile money obwo bukaadi bubula bupini babwera bira na buli kimu so tuli mukusolooza birowoozo by'abantu mu period yeni ya testing nga mu bantu abo mwe muli n'abalala abali mu business y'okusaabaza abantu bwe tunaaba tumaze obifuna era tugenda kutuula nabo